Billy Wallington. He's Jules Master. He's in the building.
Chia, Jose Master Chalaza.
Ona, aya, aya, mama. As a baby, missing chapeleza. Jinsi gani navokupenda. Kama mikono nishapuchwa renza. Mapenzi lako nimesarenda. Honey babe, nakupenda. Ukweli, kukweleza. Ukinyacha mwenzako mini tadata. Unavoni kojo unavyo juwa ringa. Umama do, le, nifasila tido. Umenyoa banki na mixa hauna kichogo. Uvae dela, maraka modo. Unavoni kosha wara upenda kishobo. Wewe na mabisho, ulisha semano. Unanivutia na yotatu ya mgongo. Umama, ona, aya.
Siwezi kuachana na wewe. Ona, kipenzi mimi siwezi kuwa mbali na wewe. Tena, jamani mimi siwezi kuachana na wewe. Ona, kipenzi mimi siwezi kuwa mbali na wewe. Tena,
ya mambo na mtundu sana. Mbona mtundu uyo mtoto, mbona mtundu mama. Mbona mtundu jamani, mbona mtundu sana. Mbona mtundu tena, mbona mtundu, mbona mtundu, mbona mtundu tena.
Basi nonesho ulofundi ulofundo unyagoni. Chini ya kapeti we baby mimbaka kwa bedi. Twende tena, mbona mtundu, mbona mtundu, mbona mtundu sana. Mbona mtundu, mbona mtundu, mbona mtundu mama. Asho mtundu yo, anavoka tika utazani mzungu yo. Jama mwone asho, asho mtundu yo. Watoto wa team skills, joka rakijani.
All the beat.